waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
koox Faransiis ah ayaa u ololeynayaan joojinta sharciga cusub ee loogu talagalay ka hortagga xagjirnimada Islaamka. Kooxdan ayaa u arka sharcigan mid ku xadgudbaya xorriyadda diineed. Dowladda Faransiiska ayaa bilowday qoridda sharcigan markii qaraxyo xagjirnimo ah laga fuliyey dalkaasi bilihii la soo dhaafay. Qoorgooyntii macalinkii ee bishii Oktoobar ayaa ku dhalisay argagax dadka markii la ogaaday sababta inay ahayd ciqaab macalinka loo marsiinayo soo bandhigii sawirada Nabi Maxamed. Muddo yar ka bacdi, dowladda ayaa ku tilmaamtay ficil Muslim weerar mindiyeed ee ka dhacay kaniisad ku taala gobolka Nice.
De Paris à Gaza, continuons le combat. De Paris à Gaza.
Cette voie-là, elle est
anonyme de l'école.
Merci beaucoup.
Boqol iyo konton qof ayaa hadda mudaharaad nabad ah ka qayb galeen maalinta Axada Paris iyagoo ka soo horjeeda sharcigan cusub ee dowladda kaga hortagayso xagjirnimada. Sharcigan wuxuu u muuqdaa mid lid ku ah dadka muslimiinta. Professor Michelle Grossman ee xarunta Alfred Deakin ayaa sheegtay in aragtida dadkaasi ay tahay mid sax ah.
The perception, which I think is correct,
aragtideyda ayaa ah in Faransiiska go'aankoodu uu egyahay mid lid ku ah diinta Islaamka gabi ahaanteed. Farans maysan u fikirin si hormarsan oo khibrad leh. Diinta Islaamka ayaa ah diinta ugu weyn ee labaad iyo shacabka muslimiinta ugu badan Yurubta galbeed kuwa ku nool Faransiiska. Bulshooyinka muslimiinta ah ayaa ka walwalsan in haddii sharcigaas la ansixiyo uu noqon doono mid farageliyo xarumaha cibaadada, sababtoo ah sharcigaasi wuxuu ogolaanayaa nidaaminta goobaha dadweynaha, waxaana ka mid noqon kara goobahaasi masaajidda. Sharciga wuxuu soo jeedinayaa xakamayn adag ee lacagaha iskuulada la siinayo. Professor Grossman ayaa ka walwalsan lacagaha laga jari doono kuwaasoo kaalin ka qaata la dagaalanka xagjirnimada.
So if you are looking to combat violent radicalization, you need to do it through education, you need to do it through
haddii aad rabtid inaad ka hortagtid xagjirnimada, waa inaad u soo martaa waxbarashada, waa inaad dareensiisaa dadka inay ka mid yihiin bulshada, inay isku xiran yihiin, inaan laga saarin aqoonsiga qarannimada. Sharciga midda kaliya ee uu samayn doono ayaa ah kala takoorka dadka. Najib Azergoui ee ururka dimuqraadiga ee Faransiiska wuxuu yiri sharcigan waa mid ka dhigaya muwaadiniinta muslimiinta kuwa markasto la tuhmayo.
If we really want to fight against terrorism, what's going on today has nothing to do with us.
Haddii aan rabno inaan la dagaalamno xagjirnimada, waxa maanta socda ma ahan wax ku shaqale dagaalkaasi, balse waa cagsi. Wuu sii xumayn doonaa wax walba. Wuu sii weynaynayaa carada shacabka, taasina waa khatar. Madaxweyne Emmanuel Macron wuxuu u riixayaa sharcigan si uu uga ilaaliyo dhaqanka Faransiiska, sida sinaanta ragga iyo dumarka iyo kor u qaadidda cilmaaniyadda. Sharciga kala saarka ayaa ah mid xoogga saarayo bulshooyinka aan weli dhexgelin bulshada Faransiiska. Ra'iisul wasaare Jean Castex ayaa beeniyay in sharciga yahay mid ka soo horjeedo muslimiinta. Mudaharaadayaasha ayaa ku doodayay in Faransiiska mudaharaade. Shana ayaa tiri,
Moi je suis une femme qui défend la laïcité.
I am a woman who defends secularism and also the respect.
Waxaan ahay naag difaacda cilmaaniyadda, xishmaysana xaqa dadka u leeyihiin kala duwanaanta. Cilmaaniyadda ayaa isku keen xirayso inagoo kala duwan, si kastoo u kala caqiido duwannahay. Doorashada sharciga lagu dhaqangelinayo ayaa ka dhici doonto maalinta talaadada labada aqal ee baarlamaanka.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.